kira jetulaga ne kubyenda babyetuolekedde bwetu nuliraga wonko nenda ba agasolaga kambu aboluganda lino sirye kubetufu lye tulina okukwata tunonye kubedda
abange tunonya kubeligenda mukulu ewatata batugambye lili saidi za wano okupine kanisa
anobe tubuza balibize bafeko bakola byabwe tukwate lili abagaka abanji laba jebakwata eno jetulaga twamusejja lengera akawoko lengera agaswala agakambwe kalilige swanta lengera ennimire zikajjiye temucava kamere tuddeyo tuddeyo mukubeli tutwale Today, oh, today, oh, mukuberi tutwaleka.